mama tukula musiza
wanyo
ko gwentu ala sebagala mukuba asuse chalo baja kumunzi tako
Okuvale nali eyo kumbaga simanyanga byafaka eyo gyemuli munanga nabalamwawe ekimbe era akyabulana kumpi okundya ne bampa n'ekitanda ekisubi okumala ewiikisi bbiri atamba n'akamalamu nti okuwona ne muwalawo ne lumuyiikira ssebo ne lujja lumukulamwawe olubuto ne kakati era tannabooyo bulungi kati nno baamugambye abasawo mukulire ku byokulya nga birungi ng'amata n'engege buli olukya waddemu omusaayi gwe yafiirwa omungi ebyo byandibadde byangu gye ndi okukola senga tebaatugwira mu kkubo ebintu bye nagula jjuzi mu kenya aba revenue baabisibidde ku nsalo njagadde ebizibu ebyo birabe omanye nti sibakyaye nga nsiimye siringi yeeteteredde mu nsawo ebizibu bitususse obungi kati nno okusaba nsonyiwa essebo olw'okuleetera bikyayi bikalu sukaali twakoma ku ssande okumunywa n'edduuka eryali nkopya eriggale tusonyiwa ennyo mwana wange sebaala ebintu byoyogedde ku lwange mbyetegereza bimpunziza n'amagezi ne ganzibwamu omuntu eyandibadde yeeyagala nti nga bwe nazaala ku mwana alimbeezaawo kyennyamiza nnyo okulaba nga siganyuddwa ate nga nagamba bwe wali nga tonnajja eno ogera okigaana nti ekibuga kizibu nnyo era batona bakifunyeemu nakuwa n'eppoloti ozimbemu naye olw'ekyejo ogera ogigaana mwana wange eriiso ly'omukulu kati raba ozitowereddwa bameka bannaffe baliyo okutwala ebbanga bakidduseemu nga mpozi kyabala ekikulu be baana bawezezza atuuka n'okwegomba dde yaleka ebyettawuni era ne kigaana gwatalina nnyumba ogwomu ye yagusuze waani ekibuuka munnange ekinyuma oyina empiya zino ze zikiyinza kuba buli kyeweegomba obeera okyetuusaako naye kesero oba n'emmere okutuuka okubula guba muteeru oyiga n'engala empanvu bwe kutaba kuwongera nnyo naye nga tonnatuuka ku ssaeri okyenda byoleka ebyettawuni by'oba ovaako giroddeyo ewaffe oweewuka ebizibu by'ensi nkwagala mukyalo tokigeza okukaana
Separe kwagala mucharo to chigezo kugana Bagala mucharo to mugezo kugana Mukamwana bagala mucharo sibengu kumbatware
Tata nsonga joga dejiraba Echivuka chizibu nyecho chimanyi Na yeku sabana umpagire Kiri arobye mulimu vya burumi Echisoka chanta mayobwe wavu Sente zibaza kumyeze migere Sizo nine marecha tabu Mazimovuro nesiginje chikumi Tine vipebi ambu uramu Evyo kumye vinyogo kayo vya bura Enyota nebweli vange kuruma Ono onyali sirijale tekura Bine byale birunde miwogo Kati nkula gange chechafe Mbanebo bane silingi musawo Etoko lino nyama irokumi Lerondo kuchokuru waza tapu Omurata kutuka kongo mulaba Gaba sawo baramu kage mitara Oyoko watuke koba kuyambe Yanze ngeri jena kanze chivuga Sima nyana chingi jaka chichai Evisipwe vichiri muze ndimanyi Sisu vila nsonga mpya jonimba Erangu sabamu zeye nyambe Odeyo mirembe munange Echintu chengu gamba nchimanyi Zama zimaga katundo mura musida mcharo Kula iride
Saga tota bule fredio ino kumanya chinze ndi chitao Nebenda biebinji ene sinji kengu senyo Mweba muri animile Uganda ja kutuko bali manga sibalimbye Siku muriro kwe chibuga ebiro bino kuchibumbuja Gwera babotu nuro musaje yali owamanyi gonyirira nnyo Mazima nange ne kusinga songa emyaka gimpiseko Sisasula nyumba ne mmere nayo ndabirawo nga bayisiza Songo we chibuga nebigo sasula mpia Olembiro bwezi kwato kolotyanga tene sente wazemazeko Sikwe kuswala munsi ebibuka musenga lumbe Ewa fensi mbizo ino kunonya mpozi za kuramba Omunyo na mafuta bebintu ebintu banja Mucyalo nensimbi kakati sichangu kubura zirabika nnyo Omufuza longoseza buli kintu akirinyisiza Zino piji piche za jezi bunye mucharu kamara njagara mbuze Mbote ndo mwavu ezo kativa ziguzachi Olaba mutabani walubo wa ya guzina ya nyora tigwe walio singa Enyumba sura na mumpia no mchara ya wasiza Saga tonta bule ntuke nukufura fesi zindi chitao Kiriza chekamba kuzayo bugerere Nja kuzimbire nyumbu vere moku singu kudanga mkwenjera Mkutizene poloti, eri jendali nkuwade Mkwagala mchalo, tochigezo kukana Sembale mkwagala mchalo, tochigezo kukana Mbagala mchalo, tochigezo kukana Mukamwana mbagala mchalo, sibengu kumbatware
Tata nkulabanga watabuka Wabula sichi kusembo chikole Jagala tugende wetu timpora Amazima gatubuze tugazule Nina ubuzo wangu mkulu Mbate njagala mzei mbukue Sengono bumara wangu vuta Echibuka na chileka ngansini Kuba presidenti ba Uganda banji Awamone ba minisita ngugase Ani aliafu demu vya levyeyo Neba mwitabu isi na jatufuge Bateba maraku weno mbivuga Ewali senta yebiru nje minji Katuwele fakitole mu Uganda Ani alizizimba yeyo mutale Tunaulira kaduka koli matia Zokufa mubutonga haraba Tewaliche yongera kubuli orucha Katunda sabuni na mafuta Beranja gara mteyo matizwe Semero chiri etu ineyo ngaliri ku standard yenoka manafe twasomera bweru mumpewo tukanye ne government ekirabe kyomusingi gwasimu abubi mu ggwanga buli kirungi n'ekitumirwa nga mbibuga ebyalo ne bibeera nga mbulumi kati nsobola ntya okukkiriza nga ŋŋambye ky'omulimi wa mugaso nnyo mu ggwanga ganaamakuba omusombero ng'ebirime gabula kaddaabiriza alaba ennaku feera ndayira muga katonda kitaffe mu kyalo muli ntwalayo mu nzike naye nga kyaliwe nti omulamu ne booleeta gugureedi ogunenesedda mu kyalo nkulayiridde
nayonse n'enkeera ne mmanya ekivaako akabasa ebyo byemmatiza ekibuga ne bwe kisomba ensonga zammwe zirabwako mbadde nsalasala amagezi nfubeko okukuza ewaffe naye ndabye ennyo ku nsonga z'ommenyedde akalegira ng'owatanyako fetukaaba amaluma n'engege okutuuka ogifuna nguba muteeru empuuta zo twazivaako kati tuli amagumba gaazo neewunya obwana bw'ekibuga obumanya okukoona enzungu ne kinnuma nnyo
The longest river is the River Nile. Who can interpret it in Uganda?
It's one of the single ones in Africa that is in Nile.
Government is frozen. Ebyalo birongosebwemu. Mutu w'amasanyalaze gayina kiti ekyamaanyi mwe gatuteeka. N'abagagga tulina abangi abandisobodde otutumbula ennyo. Amasomero ng'ago muzimbe yona yagebbeeyi kiyambala nnyo. Okusinga lw'omu ekika omutwala ennamiryango eri ekyo bwe mutakikole bangi nnyo abajjo kirimu abakyedduseemu esigale y'abakulu fe abatakyasobola ggoonya wabula sebbaale fuba nnyo okunoonya ssente ebuzimbe n'enju ate bw'omaleeyo eno n'ewaffe olina okuzimba mbaagaliza mirembe leka nzira wakanze
olaba abeeka
ekibuga kyagala tyatenkanya ti mugeze okutuula
awo nkusemba
wabula lw'oli bwofunye ensimbi ndeetera ebiraato
tunda emwanyi
emwanyi tezikyayina akatale leka kunzizeeyo
mbadde nnimba
mbaagaliza mirembe leka nzira wakanze
olaba abeeka
ekibuga kyagala tyatenkanya ti mugeze okutuula
awo nkusemba
wabula lw'oli bwofunye ensimbi ndeetera ebiraato
tunda emwanyi
emwanyi tezikyayina akatale leka kunzizeeyo
mbadde nnimba
mbaagaliza mirembe leka nzira wakanze
olaba abeeka
ekibuga kyagala tyatenkanya ti mugeze okutuula
awo nkusemba
wabula lw'oli bwofunye ensimbi ndeetera ebiraato
tunda emwanyi
emwanyi tezikyayina akatale leka kunzizeeyo
mbadde nnimba.